Is it bad do I lie to a fuck? Natukona like a boss. Leka. Wajani bonge na selekta. Wajani bonge na selekta. Nigga umetuma kutumaliza. Kiza madoba vilo na zizifuatanisha na wale wa matopa. Washanza kuzitingisha topa dobe inafanya moko kajiri tutikitha. Nigga umetuma kutumaliza. Kiza madoba vilo na zizifuatanisha na wale wa matopa. Washanza kuzitingisha topa dobe inafanya moko kajiri tutikitha. So nipatie wa mtilezi. Teleza na alafu nipewa nege. Kata upepo nika ukujia mege. Na kama ukona topa chatopa isonge na tepe. So nipatie wa mtilezi. Teleza na alafu nipewa nege. Kata upepo nika ukujia mege. Na kama ukona topa chatopa isonge na tepe. Kinanda, cheza na kinanda. Vile dope na konga ndokiti na bamba. Nipistingo moja deadly ya ni ya wanga. Na kikubali zishuke ndiche chume baka. Na ndiche tusha kukubali. Tusha kubali kila topa chini masti zina tutigitha chwaki. Tupepe basi na yomwendo wa kasi. Silete, silete, akari sasi. Bonita spoiler ma bomb, I didn't spoiler ma bomb. Jukila doba jona to open bomb na. Jake was a form, Jake was a do, Jukila siku mishinda na lika boss. Awa mtilezi, teleza na alafu nipewa nege. Kata upepo nika ukujia mege. Na kama ukona topa cha topa isonge na tepe. So nipatie wa mtilezi, teleza na alafu nipewa nege. Kata upepo nika ukujia mege. Na kama ukona topa cha topa isonge na tepe.
Easy, teleza kem telezi. Na ukate upepo nika ukujia mege. Selekta suilete. Na ulete tena tuzi toke na madenge. Nime mjinga nuke dhaka. Nijinga chenje chwani. Na shindo huma dama na nipima jini mali. Ana itisha doni kama mini sama bansa. Rajua niko kala kini msupa sama hani. Zangu bana zimeshika pa Ibiza. Machuki na magode tumekuja kumaliza. Wagoke menipuka mbaka cheni ya lute. Na doba jina gonga nina itisha.
Teleza na alafu nipewa nege. Kata upepo nika ukujia mege. Na kama ukona topa cha topa isonge na tepe. So nipatie wa mtilezi. Teleza na alafu nipewa nege. Kata upepo nika ukujia mege.